moyo umeingia, kwenye moyo umeingia, kwenye moyo umeingia.
Mwanzo si tulianza kama utani, mara nkataka kukujua kiundani, mara kuwa mbali na wewe sitamani, chizi wa mapenzi ukanipanda kichwani. Mara ni kuite sweetie, mara ni kuite honey, mara ni kuite queen wa ubani, mara ni pige goti na tazama angani, kutuwa na momba Mungu tuepusho shetani. Oh, I got a love from my an angel, smart but a beer na matendo, I feel like king vila nani hendo, mwili mzima nimezungukwa na upendo. Penzi pepe la ngombe, penzi halifi chick, tulifanya siri leo mambo hadhalani, tutenga marafiki tutaama mpaka sweetie kinogewa na mahaba ya chumbani.
Kukupa moyo wangu itoshi, kusema na kupenda itoshi, na kuvisha pete wazazi wa surprise. Yeah, yeah. Kukupa moyo wangu itoshi, kusema na kupenda itoshi, yeah. Na kuvisha pete moyo utapona.
Swala la kutengana kwetu abadan, moyo haunitoshi niweke kiganjani, vile tunapendana gere kwa jilan, chawi wa mapenzi kanloge kitandani. Zire nishike hapa, mara nishike huku, na tapatapa kaunataka kataro, mara nipige busu baby baro kiduchu, meregea kama jinzi la bisho. Ho, I got a love for my angel, bugani hadhi yake mnyama tembo, I feel like king vila nani hendo, mwili mzima nimezungukwa na upendo. Penzi rangi nye upe alitaki matope, kuchepuka chepuka mambo kizaman, penzi wata popote, penzi uzembe kwa ngoswe, mini po mageto napata burudan.
Kukupa moyo wangu itoshi, kusema na kupenda itoshi, na kuvisha pete wazazi wa surprise. Yeah, yeah. Kukupa moyo wangu itoshi, kusema na kupenda itoshi, yeah. Na kuvisha pete moyo utapona. Kukupa moyo wangu itoshi, kusema na kupenda itoshi, na kuvisha pete moyo utapona.
It is good that